ne anopɛ yi ɛdɛ awurade ase sɛ wabɔ ɛho ban na wama ade pa akyeɛ onuadɔfo twerɛsɛm ne sɛ ade nyinaa mu yɛmfa seda ma awurade ɛsiane sɛ ɔno ɛne ne yɛdi ne yie papa mu wɔbɔ ne mu ɛnyankopɔn ɛne ne yɛdi ne yie ɛna megyina wo nkonku tumi mu no ɛne yesu kristo mobre ho ɛne agya no dɔyɛ so ɛyi mpaeɛ ma wo sɛ ade nyinaa ɛnsiw yie na ɛnsiw kra yie awurade homɔborɔ ne ne tumi ɛndɛdi wɔ so nyame abasa ɛnyɛ kɛse ɛwɔ so nyame adom ɛnyɛ kɛse wɔ so nyame mmɔborɔhunu ɛnyɛ kɛse wɔ so ɔdome tumidie apam ne adwadeɛ satan ne yɔyɛ ne satan hyehyɛeɛ ɛfiri w'abrabɔ so ɛwɔ jesus christ dɛ mɔ nyame han ɛnto nkyew nyame han ɛndɛdi w'abrabɔ so nyame light ɛndɛdi w'abrabɔ so yehowa wɔnhyira yehowa ɔnyɛ ɔkɛse adeɛ bia ɔde nsa bɛka bia ɛnyɛ the seed of abraham ɛwɔ yesu kristo dɛ mɔ awurade nhyira ɔde ma abraham awurade mfa nsa nhyira no mfa ma wo nyankopɔn ɛmmi w'ani ma wonte ne nnwuma ase sɛnea bia wobɛte no asɛm ase na ade abɔbra pa awurade nka ho ɔnkora ɔnhwɛ ɔ so ɔma ɔna mpɛmboɔ ɔde firam nyɛ nhyira ɔfiri bam nyɛ nhyira awurade ma wɔn a ɛpɛ w'ahwe aseɛ w'atifoɔ w'ayɛfoɔ ɛma mohwe ase ɛwɔ anim awowɔ mɛdedi wo fie ahemfo mmra mɛsra wo fie awurade mmie poma atitifoɔ mmra wo fie awurade nyankopɔn adom mmra wo so na wanka sɛ wontumi si wo dan sɛ woni dan a wokae twerɛsɛm no a according to Isaiah 65 ɔ sɛ and ye shall build their whole houses and they shall live on it awurade nyankopɔn ma wanka sɛ wonsi wo fie awurade nyankopɔn ma adɔyɛ mmra wo so awurade ma wonyɛ nhyira ma afoforɔ nom awurade nyɛ ɔkɛse ram de was so we shall ma wetin bible want amen
The podcast you just heard was recorded with Anchor. If you want to make your own, download the Android or iOS app completely free from anchor.fm/podcast. That's anchor.fm/podcast.